kati bw'oba oyamba omukazi
ate omuyoka okuba kuyamba
anti wuliriza bw'oba omuyamba nti ozimbira maama we ennyumba oba taata we esigale mumannya go bwe yeekyanga bw'ati eno fulakiteekeera ku makya nzize kusenda ttaka lyange ekyapa kiri mu mannya go bano mbadde nabawaawo ojja ne tulakita n'obagamba fusoyiri wali mutikeko ebintu byammwe njagala wano nsendawo tokotooza nti njagala nnyumba yange aa nsenda wano ŋenda zimbawo kintu kirala kati bategeere y'ensonga yokka gy'osobola okumalako n'abakazi mu ggwanga.